Alisema kwake ni kama kwangu, eti Poze feel at home. Akasema bila mi hawezi kufunction, ni kama mdomo bila mate.
Pia mimi alini show, ana mambo mogo, akatifanya holy job. Niko na message kwa phone, kumbe alichapwa na Kevo na Brayo.
Baby punguza manye, punguza manye.
Ni bamba, lakini ubaya anapenda kuganga gawa. Nasikia anadai wazee walisema miti ni dawa.
Na mimi alinisho penzi yake kwangu ni ya power yake pata potea kata customer Kenya pa.
You post ndeve IG alafu anaandika caption moja deep. Wacha chocha
toto anapenda manyundo. Nilidhani katoto toto kumbe na dila kapo. Baby punguza manye, punguza manye. Hata mamangu akutaki. Baby punguza manye, punguza manye. Punguza manye, punguza manye. Hata mamangu akutaki. Punguza manye, punguza manye. Punguza manye. Watoto kanapenda ngwati, ngwati, ngwati.
Kukupiga busu ni kakukis esto. Easy lips ndaziosha na deto. Nilidhani you are humble and loyal, kumbe kazi yako ni kugurumisha freno.
Nilidhani mkulima tu vifiti, kumbe kuna mwingine kupiga miti. Weni wakamati, unalimona kamati.
Baby punguza manye,
yeah.